Ajigirizibwa nkulabuka banyo Nobulamu wensibu na obwenye Emikwano nenganda wakuduseko Kalewa sigade wonga tolina afayo Obonye bonye enze kufunzeko Obuyambi pao alabirida Siyo nefu sematongo obulamu bukanyi Abange fetukoleshi Obulamu bukarubye obuganye Sefu sechizibu tabuli mirembe Olwana, olwana Obulamu wanyo okulaba kulemelelwa Obulamu bukarubye okuchiro rwazi Sefu sechizibu tabuli mirembe Somo zankumu ebitu bako Injala nukufidwa wanukusi Obubenje netalo buliluketa Binono biela likilise mitima jafe Okubona wana uwa kukumati Omuntu afunobu welelo Insiyo napulirenta menyobu la mubu kanyi Mukamo bankulabati Obulamu bukarubye obuganye Sefu sechizibu tabuli mirembe Olwana, olwana Obulamu wanyo okulaba ngulemelelwa Obulamu bukarubye okuchiro rwazi Sefu sechizibu tabuli mirembe Olwana, olwana Obulamu wanyo okulaba ngulemelelwa Omukono gwe kwa mani tegutude kale kubelawo Ulikato kuyamba katigwe totelebuka Mukama afayo asobora okukuisawo Byonna bikwaze katonda kubanga atulabirira ng'abaana Yesu yatalemwa era amalako Ulikato atufako kuba atwagala Yes, I'm a good one.